Yo, Mr. Me, myself, and I in the building. Gibo, let's go. Tabwila na futi, ndawa malapa wasoele la kusogolo kwa mfuti. Gibo ni puti, sumu ngalinga nize na malapa visushi. Nigga, I'm on fire, tu malapa tose na pwilo paya. I don't care whether ni mugaya, chikulu cha dreamu ni kupanga drum. Niliko serious, nomo drama, nikagwila mic, marapa watabu. Dawa, siniri neka, apa mzanga ni drip day. Dine chive histeria, ni ukalita bifu, ni maile guy. Wafuno ni kwesa pants, ndawa cheria onse, ni mankala high. Hapa niliko na KSO, kumalapa nifuna kuchai die. Olo nilipinda lama na kopa, ni Ziba voice the game's mine. In a one bum twanga, ivo mupaya marapa zibari nine. Mr. Me, myself and I, munga ni poli ni jeve malight. Chika uyamba kuma 20 then, na buwero kombo kamo che kuma 9. Mpasa ni juicy guys, that's a kilila neka ya pie. Uka nipeza mu studio, nigga uzafani kachau zipeze pants. Genti zituru kusha wa guy,
ako nika piece of advice.
Kuti kulipe wakali kuwangwa, chene chima vute cheni ndalama. That's why tima zipeza kuwapa, talonga kutu mabooks. Ndezo niba kupunde hati wapa, naja.
Uka kwa chekwe lalata.
Na bwilo paya mugie boni kamunyama. Sindi nesima bati bama nitekapo midala. Baliche talent yanga bama nigani zira cheni fuaka. Babaka, middle finger to my enemies.
Chan chin chin chwa
mwalenga ni kukambile lichi Chinese. Gatinkani ni drama bwila tikambe chizipange kwa biz. Nikafika weekend niga nifuno nkala kwa chedis. Bali vivena kamba msori nga mugani za cheni dis.
Speechless.
Yo,
you know what time it is.
We are three. It's me, myself, and I. Central Depth, best boy. You love care, gotcha. It's in Chaba guy. Shaz.
Zpushup.com.